ZLatestMusic.com.
Ye kona ya mwa building Street DJ Kamushimani kamusuvia. Hey, Kreja bizo gaso Kone dina kubona. Yes I ya mwa diota record.
Jila ya kufuma Imaswe.
Siriro selo kasisa kai mafuseli amangata ngata abukevenga hape seli inge kamavomu mwendi babona kuli mulao ukwatasi ahulu hulu kono ni hakuli chwalo lukatiela fakula pela mulimu waluna alusi eleze kuze
another KT production Sesheke music
ZLatestMusic.com.